Kaakano musasa singa abakulira amasomero naddala aga primary beeralikivu n'omuwendo gw'abaana abawala abawanduka mu masomero okweyongera ate ne balemerwa n'okufuna ebibayamba nga kiva ku baana bano okulemerwa okufuna ebibayambako mu nnaku zaabwe. Omusasi waffe James Kana Ssebuguzi alina ebisingawo.
Okusinziira ku Irene na Reiso akulira essomero lya gavumenti erya Katakala Primary School mu kibuga Mityana, bangi ku baana abawala abatuuse okugenda mu nnaku zaabwe ez'abakyala bwe bazigenda mbamala wakati w'ennaku nnya ku nnaku ttaano nga tebalabikako ku ssomero. Onagamba nti ate singa omwana kamutanda n'agenda mu mbeera eno ng'ali ku ssomero n'etuuka okulabwa bato banne n'okusinga abalenzi, bangi babayeeya ne bawunzika olumu nga n'ebyokusoma babyesonyidde ddala. Okwogera bino, Irene abadde akwasibwa obuyambi obuvudde mu Rotary Club y'Emityana nga buno bubadde bwa buwero oba sanitary pads ezeeyambisibwa abaana abawala era nga mu nteekateeka eno Rotary waddeyo obuwero obukunukkiriza mu 40.
Obuntu obwo bwetaagisa nnyo kubanga bwe buba tebuliiwo ate abaana oluusi balemererwa n'okujja ku ssomero. Omwana omuwala bw'agenda mu nsonga ezo nga kamutanda n'abeera nti nno kyamutuukako nekimuyitamu kimuleetera ddala banne ne bamulaba nti nno waliwo ebyamusobako.
Pulezidenti wa Rotary Club y'Emityana anaatera okuwummula Josephine Nabende atubulidde nti kino bakikoze okuyambako okukuumira abaana abawala mu ssomero kyokka n'okutumbula obuyonjo mu baana bano.
So twatuulayo ne tugamba Rotary omwaka guno muwashi ekozeemu ki, ne tugamba atugende tukyaliye Katakala Primary School. Abaana abawala bwe batuuka mu mbeera eyo basigala wa waka.
Mu mbeera yemu n'abato abaweereddwa obuwero buno baliko bye boogedde.
Manya gange za Narumas Kevin, tweyanziza nnyo era tuwulira bulungi essanyu lye tuwulira lya maanyi kuba bazadde baffe tebalina bulungi ssente zitutuusaako bino bibi era abamu bavaamu bazadde baffe kitubasumbuwa nnyo nnyo.
Amanya gange nzenna ntegesse yeso okuva Katakala wano binene ebintu bikozesebwa mulimu abatabifuna ne bakozesa ebigoyi tetubifunye naye tuwulira essanyu lingi.
Mu nteekateeka eno Rotary eyambiddwako abayizi b'essomo lya Blessed Victor's SS e Buwalula. CBS FM y'obujajja, James Kana Ssebuguzi, Musaza.